a fucking red jacket with some zippers. Siku nyingi niko rada, kila siku na wamoda. Anakonda zinakonda, liza hata mama roda. Daily kiboda boda, nikipulapwa na nyonya. Goja, goja, chili kwanza nifue toja. Louder, louder, hivyo ndo miuse mani kigonga. Inch by inch maze, hivyo ndo daily nikisonga. Bomba, bomba, kila blunt anachonga. Round 2, 3, 4, round 5 asha choka.
Bomba, bomba,
si vita hii ni party. Unachachisha chachisha haga mbresh kalisha chapati. Pika, donda, nide kai kuredi. Bila get will get in, hizi cash na hizi check in. Hizi basha zileti, doo ni kagazeti. Gazeti ni kavibeti. Leo niko maganje niambie nane na bet in. Bomba, jacket, jacket, toy, market, market, bomba. Jungle green, zangu, ziko clean, doba. Niko in sober, sija drink water, sija blink macho, sija wink wavy, sija sink papi chulo, dami durma demo Nigeria wanna lick.
Bomba, bomba.